plebes en un Miguel. Sorba fecho el enigma me Saubona sister es cachas na numa mel. Nyazo bis ngendo zako indlebe ni elis kasha ngikazela ongamela eva fez kahle kahla ngikho right mina eva fez kahle kahla ngikho right mina khona into engihlubayo khona into engidla ngaphakathi mina kahle kahle mina angikho right mina khona into engihlupha into engidla ngaphakathi mina yebo fethu obaba moya mshaya uma Eva fe, uva ba muyam shayu ma. Amen. Yesu baba, isandla sakhe siyashesha kuma. Endenge nga baba tena. Eva fe, uva ba muyam shayu.
Isandla sika baba sisnacks faki groza nempamo umkhonto ka baba ukhomba ekhaya ugwaza umabhodi emqolo ifather fika mina ngiyazi ngizalwa ingane esebenzayo akukho mnandi eplezini le forum yagcina ukuhleka ngomkhulu silala singalele kulejele nosisi sifisa ngathi baba ngafa makasobu strict makadaki ukhahlela ingilo sethu ngesiphule esinodaka Uthando mina ngilazi ngimthanda kanjani omunye umama owamelotshelwe ngenkomo zosizi Uthando lika baba Lusnacks Uthando uma wakhe owamulala ngeladresa nembobo yekapere uma bakaba ke dining room ebusuku vika inqindi zenzondo ka baba ngomthandazo makamkhahlela ubambezela ngeframe yesithombe somshado ulala ngehlela iwani lo mfodo oyihona ngiyase sandleni ukuphupha amathanga wedudla zaka mayimali mangathi mama mubalo sisidudo shifu lipente emotweni mama mithi thula mntana nami engakuzwa esandle silonde semqolo mama mithula mntana nami ngolevazi omlungu emsebenzini mama wawuphaka chrome wamehla kabovu bokhala mama mini nix kanjani boy ngilale late Mpetho amehlo, ilo muthi oshukela kahle kahle, ila maspeks engiwafakayo akusukuwe yimi mntanami, wabophisa ubaba kubophisa i-cross. Sandla sika baba sisnacks.